Ay, 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 ay,
wembe utabaki kuwa wembe, watakubali kwamba mini jembe. Ache nini zile peremende, sinimesoka sana kipindi kile. Wembe utabaki kuwa wembe, watakubali kwamba sisi ni majembe. Ache nitu zile peremende, tumeteseka sana kipindi kile. Yani kitu manyanyaso, manyanyaso so, yalifanya ni upate msoto, nipate mateso kipindi cha utoto. Mama wakambo sio, naludia sio siogopi, bora wanikate shingo. Yani kitu manyanyaso, manyanyaso so, yalifanya ni upate msoto, nipate mateso kipindi cha utoto. Mama wakambo sio, naludia sio siogopi, bora wanikate shingo. Nimesota sana kipindi kile, nimeteseka sana kipindi kile. Nimesota sana kipindi kile, si tumeteseka sana kipindi kile. Nimesota sana kipindi kile, nimeteseka sana kipindi kile. Nimesota sana kipindi kile, si tumeteseka sana kipindi kile. Yani kitu manyanyaso na zarao, vikaniandama mimi kipindi kile. Au kwa sababu baba na mamangu walishatenga na mimi kipindi kile. Kitu manyanyaso na zarao, vikaniandama mimi kipindi kile. Au kwa sababu baba na mamangu walishatenga na mimi kipindi kile. Wembe utabaki kuwa wembe, watakubali kwamba mini jembe. Ache nini zile peremende, sinimesota sana kipindi kile. Wembe utabaki kuwa wembe, watakubali kwamba sisi ni majembe. Ache nitu zile peremende, tumeteseka sana kipindi kile.
Nazidi kwa kimbiza kila kona za mitaa, na vishindo vizito zaidi ya ngulumo za lagi. Wembe bado medua, mashairi na baga, siwezi kugairi hata kama sijasoma. Mziki ni kipaji, lazima nifanye pati. Nipo safarini, lazima niwape habari. Nazidi kuwaunguza kila mnapo nigusa, siwezi kuzimika hata mvua za masika. Na kupigia vipenga, lazima utanipisha. Na kuachia kinyesi, lazima uwe mcheshi. Ni mwendo wa ngamia, sio mwendo wa farasi. Nipe nafasi, nikuonyeshe kazi. Unajivika vyeo wakati hauna tacheo.
Wembe utabaki kuwa wembe, watakubali kwamba mini jembe. Ache nini zile peremende, sinimesota sana kipindi kile. Wembe utabaki kuwa wembe, watakubali kwamba sisi ni majembe. Ache nitu zile peremende, tumeteseka sana kipindi kile.
Au sio bwana, no signal. Tito Mzawa, ndani ya Kiombo. Jia, tunawakilisha.